shaka uzulu endlela ziphabe uzulu ngedlama tota ilembele amanyamalembe ngokukhalipha ngokukhalipha unodumehle sikamenzi shaka uzulu uzulu.
Shaga, ooh, ooh.